mora umaso ubajeye ataruko bamerewe
neza
neza nuko ihangane iyo mpanganye shuti menya ko isi yose ibabaye wiganya jande wirira jande shuti ukumeze kose Shimi mara, mara wakwifuza Batiki chamana, jenga mera muria Jira kuihangana, wika nyachende Wira chande shuti, ukumeze kose Shimi mara, mara wakwifuza Batiki chamana, jenga mera muria
See you.